money, your money. Ushagusa moyo wangu Nakupa kiju changu Umebeba furaha yangu hey, Jinsi navo kukea Manazidi ongea Ila don't care Yote potezea Mando kwangu chanda chema oh, Wendo mama serikana kuti Wendo mama serikana kuti Ukisema me down, no me down Ukisema sit down, no sit down
Wendo mama serikani tawari Hey, sorry. When the mama said it got it, sorry. Hey, sorry.
Ah, tu kini fisi. Oh, kani chuna mari. Sutoria mama. Ah, tu kini fisi. Oh, kani chuna mari. Na enjoy sana.
Na enjoy. Na enjoy.
Maneno ya fioko fioko. Wamekea unoko unoko Wamekea midomo midomo Baby kuwa na msimamo Ukanipo shauri Mawazo mazuri Naona fari Baby tutafika mbali Ukanipo shauri Mawazo mazuri Naona fari Baby tutafika mbali Wendo mama serikana kuti Wendo mama serikana kuti Ukisema me down, no me down Ukisema sit down, no sit down
Wendo mama serikani tawari Hey, tawari Wendo mama serikani tawari Hey, tawari
Ah, tukini fisi Uka ni chuna mari Sutoria mama Ah, tukini fisi Uka ni chuna mari